نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم katika tibe moga mbila na nkani za masahaba huli mgezeka masahaba huli mgezeka radiyallahu anhum ndipo pano pajatina zai amba nkani yo kuza ndi Saadi radiyallahu anhum ndiye tumalungu sula zambili zo kuza ndi sahaba amene ndipo lero tateni intikaleli mozi musandisi ndi kayani fa ndakute ngila nizo kuma kwa mbili ndipo mtu wa mbili umelita bangi ndi kuza ndi dua yepa deladila ya mtumi sallahu alihi wa sallam akupangila Saadi radiyallahu anhu unimizika bi Aisha binti Saad radiyallahu anha mwina kumafusa di Aisha wake utamini huyu ndi mwana wa mkazi wa unimizika Saad radiyallahu anhu osa iwala na rikani metu kambila ndi kusa ndi Saad ibn Rabia osa kala Saad ibn Abi Waqqas ya kuma Saad ibn Rabia ndi ye nchika na wake mwana wake wa mkazi wa kulungu sula wana uti kushokela abuchokela akulongo sola kufotokoza motele kushokela kwa bambu yake pankondo ya Uhud pamene adani ada ukila kumbuyo kwao ndipo masahaba radhiyallahu anhu mwambili anapedwa pabwalo la mkondo masahaba radhiyallahu anhu msaada te kumpeza mtume sallallahu alaihi wasallam ndipo ankaenda enda muzunguzika kulowela huko pantawiyo ndina sintila pambali ndikudziuza ndekha kuti ndipitiliza kumenyana ndi makafiri pamene ndikumenya nkhondo ndikhoza kuphedwa kapena Allah subhanahu wa ta'ala andilole kuti ndikhalebe ndi moni ngati ndipulumuke pa nkhondoyi ndithu ndikumana ndi mtumiki sallallahu alaihi wasallam senzo kuti mbali inaye anali ndi hupo anali ndi chiyembekezo ndipo amazitenga kuti iye ndi owina kumbali zonse so mbali inaye ngati angaphedwe ndipo apeza shahada tuwamwalira imfa ya shahidi umwe mbali inaye ngati angakhale moyo pangakhale bwanji tumisalasama alipo ndipo anali ndi chitsimikizo choti tumisalahu alaihi wasallam sana pili ndiye pachifukwa chimenecho ana ndi chikhulupirira ana ndi chitsimikizo nena kuti ya ineye ngati ndingakhalebe moyo ndikumana naye ndithu mtumiki Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ndi apitiza kulongosola nena kuti ndili mkatikati moganiza zimenezi ndinangoona munthu akuphimba nkhope yake zomwe zidapangitsa kuti ndisamuzindikire osakhulupirira adayandikira makafiri adayandikira kwa iye mpaka ndinadziwuza ndekha kuti amulondola mpaka amupeza nthawi yomweyo munthuyo adadzadzitsa mʼmanja mwake adatola miti miyala mabuti miyala ndi kuiponya pa nkhope za makafiri wa adaniwo ndipo iwo adatembenukira zidendeni zawo ndi kubwelera mpaka ukafika ku phiri senzoti anathawa ndipo munthuyo amene ndinamuona amene anaziphimbayo anabweleza zimenezi kangapo amachosa amanyamula timanja timiyala tijangu kumaponya kumatenga timiyala tijangu kumatimwaza ndipo sitinadziwe kuti anali ndani popeza nkhope yake sindinkaiona pakati pa ine ndi munthu uyu panali Miqdad ibn Aswad radhiyallahu anhu ndi sahaba asa amene ndinaganiza zomufunisa Miqdad radhiyallahu anhu kuti munthu olemekezeka amene anali ndani amene akutenga timiyala timoni koma akatigenda makafiri pakana akuthawa ndi munthu wanji amene Miqdad radhiyallahu anhu poyankha adanduza nena kuti osadi amene ndi mtumiki sallallahu alaihi wasallam amene akukuyitana ndidamufunsa Miqdad radhiyallahu anhu ali kuti mtumiki wa Allah malaysia ndindenezi mtewa iye poyankha Miqdad radhiyallahu anhu adayankhula ndi munthu yemweyo kunena kuti chani ndiye pozindikira kuti munthu sanali wina koma mtumiki sallallahu alaihi wasallam wokondedwa nthawi yomweyo ndinayimirira mmalo pamalo pamene pinayimapo ndipo chifukwa cha chisangalalo chadzaoneni ndidakhala osalabadira za mabala anga amene ndidavula zida amene ndidapotekedwa mtumiki sallallahu alaihi wasallam adati kwa ine Saad unali kuti nthawi yonse ndidayankha nena kuti ndidali nditayimirira patali ndinu ndidayima asha patali ndinu pomwe ndimakuonani kufikira adani anakukwilani ndikukutayani kenaka mtume sallallahu alaihi wasallam adandikhazika patsogolo pake adandipika utsogolo pake ndipo ndidayamba kuponya mivi kwa makafiri uku ndikuwawuza Allah uyu ndi muvi wanu ndi mkondo wanu pamene ndimaponya miviyo ndi sallallahu alaihi wasallam ankandipemphera dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndipo dua yake kuti dua inali yanji imene ndi sallallahu alaihi wasallam ankandipangira dua imene ndi sallallahu alaihi wasallam ankabanga inali kuti o Allah yankhani dua ya Sa'd radhiyallahu anhu o Allah ipangeni mivi ya Sa'd radhiyallahu anhu kulungama kwa adani isaponye yani kenako Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adanduza pitiliza kusala, pitiliza kuponya mivu yako Sa'd. Aba mbwanga ni mayanga apelekedwe sembe chifuacha hiyo. Sindidaponye mivu umozi. Sindidaponye kakai ndi mivu umozi kupatula uti Mtume sallallahu alaihi wasallam. Adapitiliza umupempa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuti mivu wanga ulungami peshanda maalisha hake. Ndiku yanga, dua yanga. Ndika pempa. Madua wili amene Mtume sallallahu alaihi wasallam anda nipangina. Yoye mbilire ndi kuti muvu wanga ndika uponya uzika lasa ndithu uzika lasa wina wake. Usama ponye ya. Ndipo chachiwili nchori na kuti Allah subhanahu wa ta'ala. Dua yachiwili inali kuti Allah subhanahu wa ta'ala zindi yanka dua yanga imene ndinga pange. Pomaliza pamene mivi yonse imene ndali nayo idata Mtume sallallahu alaihi wasallam anatulusa mivi ya uta wake ndikundipatsa muvi wakutwa kuti ndigulitse mchito kuombela pa njira ya Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Zuhri rahimahullah aulongosola kuti Sa'd radhiyallahu anhu adali ndi mivi yokwana 1000 pa nkhondo imeneyi nkhondo ya Uhud. Nkhani imeneyi kuti muyipeze bwino bwino mukayipeza mchitabu chimachedwa kuti Mustadrak Hakim ndipo ndi hadith number 4114.